Hello baby, habari gani? Nimechoka kuwaga mpweke ni kweke ndani. I'm in love baby, sio utani. Nikupeleke kembo ni kwetu mune daddy na mami. Tangu sina kitu nimesota, kwa baridi uja nikwepa. Penzi la kutamu minadeka.
I go Mario, Mario, Mario. I go Mario, Mario, Mario. I go Mario, Mario, Mario. I go Mario, Mario, Mario.
I feel the same, my boo. Ujaini blame katu. Anything best I'll do. Acha wange watu. Mama umeja fana trespo kwa kitandani. Michezo loja utani unapakuwa digizani. Kwako na kaus ninu kuko majirani. Unafona trosha hani weni zedi ya burudani.
Jo narusha ma signal fungua antena. Kwa umta wana jomindo bazenga. The realest boy na aim mwendo na lenga. Yoma radio baby chezesha banga. I really need a wife and a family. Nipate jiko mana mume niwe kamili. Heri kunyesha nimechoka kuna dalili. Baby baby walai tutaishi happily.
Imani na we uwezi kunitoka. Kila upande na we upaka nimechoka.
I go